This message is intended for all Quebecers. We must take extreme measures to curb the pandemic. Only essential services remain open. Gatherings are prohibited. It's forbidden to leave your home between 8 p.m. and 5 a.m. These efforts aim to protect our healthcare workers, seniors, and loved ones. Let's comply with the lockdown and curfew to lower the risk of contracting COVID-19, because our health is important. For more information, visit quebec.ca/confinement. A message from the Gouvernement du Québec.
It was almost love, almost something worth singing about.
Sandra Boza, a voice of power and passion. Songs that touch your heart and fuel your soul. Winner of the Toronto Blues Society Talent Search, Sandra Boza is an R&B, soul, and Americana singer-songwriter. Her latest release, Falling Away From Me, is filled with deep grooves that reveal her sultry and soulful vocals. Catch a live online concert with high-definition sound and videography coming April 10th. Tickets and info available now at sandraboza.com. sandraboza.com.
Say,
Welcome to those just joining us, and welcome back to those who were already here with us. You are listening to Bassa Bassa, the African Music Radio Show. We are on here on CKUT every Tuesdays from 9 to 11 a.m., of course. I hope the music selection is going well with you guys so far. You may send us some suggestion if you wish to do so. Our email address is bassabassa.ckut@gmail.com. We are going to Dar es Salaam in Tanzania now with Enoch Bella. I would like to share one song from him that I like very much, entitled Nikubali. He sings in Swahili. From Congo, DRC Congo. His name is Demba Nyama Mkali. His song entitled Bavarde was released in 2017. Let's listen to it right away. Demba.
Where else? Alibu.
gaga yo mi andana dinge azepela gana yo andana swinge kosala kangande nakoma kizenge osepeliza ganga tina koma na swinge umemanga ligolo tina paka juma okumba kangande tina koma kinge.
Nikikutazama minangangalia na umia moyo unauma nashindwa hata haki ya Mungu vumilia.
If you leave me, don't go far for me.
I like you, you know. You are my sweetie, you are my juicy banana tomato. Hakuna mwengine mina kupenda ni kwanzire. Ora vile unaniumiza mina shinda kila mara ninalia. Sina wapinda weka moyo shikishikisha kwako nimeweka moyo. Cho basi tufunge picha tuweke kwenye Twitter, Facebook. Shikishikisha Weraus
nalinga kayo mingi adana dringe azepela ganayo adana swinge osala kangande nagoma kizenge osepeliza ganga tina koma na swinge umemanga ligolo tina paka juma okumba kangande tina koma kinge.
Chana baki matata sina wakunifata na baki na chacha. Hakuna kisi ni rap mic na nishinda kamata. Nisianje kulia naomba Maria machozi nalia. Unaniharibia hapo ukafika utabaki na mie. Dar es Salaam tutakwenda tutapata salama na kwa Obama tutamupa salamu. Jo unishike mabega tucheze mama. Washawishi watajuta tahuza na hama. Nishike mimi mabega tucheze malinga. Bavarde, ba, ba, bavarde, ba, ba, bavarde, ah.
Going back to Tanzania with John Simon, known by his stage name as Joe Makini. We will hear English sometimes, but Swahili too. Here is Kutulia, a song featuring Sauti Sol from Kenya.
She knows, she knows, she knows. She knows, she knows, she knows, she knows, she knows.
Ashanilewa, ishamwelewa, kagwa kutulia hasi. Ashanilewa, ishamwelewa.
Sarakasi mingi mtoto acrobatic, mwendo kubonyeza kitu automatic. Verified girl, nampa mablow take. So sweet girl, napiga ma heart trick. Hey, nakula kismati. Hey, nasona kismati. Hey, isona manoti. Vile mini goti, sinoma mlinoti. Watoto watoki, hapa misinoki. Rudi ukajikoki, sinoma mlinoti. Hey, mina mama no pee, you know how we do this.
She's so fine. Number one ni kwa chati, she's one in a million. Murembo wangu zawadi, she's one in a million. One in a million. One in a million. One in a million.
Kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. So kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. Kaa kwa kutulia se, ashanilewa.
It's about to be a party. It's about to be a party. I'm about to be your zaddy. I'm about to be your zaddy. You're my kryptonite, tanzanite. Shorty, usinifichie white. Won't you come over to my kryptonite? I'm gonna show you how the future like. You're my kryptonite, tanzanite. Shorty, usinifichie white. Won't you come over to my kryptonite? I'm gonna show you what the future
she's
like.
So fine.
Number one ni kwa chati, she's one in a million. Murembo wangu zawadi, she's one in a million. One in a million. One in a million. One in a million.
Kaa kwa kutulia si. Wanasema kila kitu kwa kiasi. Ila wewe mina kula mpaka basi. Walisema mapenzi kitu cha basi. Basi mini shanunua hili basi. That's it, classy. Nasty shorty, you knock me down. Wala sikubishana. Mikono juu mama sitobishana. Sitaki kuonekana. Nifiche juu sitaki patikana. Hey, maradhi yako juu sana. Jona mini pate unavuma. Hey, maradhi yako juu sana. Mana, I mean.
She's so fine. Number one ni kwa chati, she's one in a million. Murembo wangu zawadi, she's one in a million. One in a million. One in a million. One in a million.
Kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. So kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. Kaa kwa kutulia se, ashanilewa.
You know, oh.
Hey, she know. She know.
We are making a stop to Uganda with another one I already spoke about here. His name is Eddie Kenzo. I will share two songs. The first one will be Kong Kong, featuring with Banlieusard from Guinea-Conakry. The second one is entitled Roda and is also a featuring with Awilo Longomba from DRC Congo. Let's listen to all this.
Pereme, Kankan Saraman, Eddie Kenzo man, Kampara Konakri.
Pereme,
Kong Kong,
Chandanunga so, kwa kwe.
I love you. What the fuck? What the fuck? What the shit? shake it this, shake it that, shake it this, shake it that, shake it this, shake it that, biri bamba bamba my love, oh no da.
Since we had one foot in DRC Congo, let's fully visit them with Awilo Longomba again. I would like to share two songs from him. Both are featuring with talented female artists from Nigeria. Here is Rihanna featuring Yemi Alade, and after will be Esopio featuring Tiwa Savage.
Ale Ngunzama!
Hey! Yemi Alade!
The awesome.
Mukango na moni Rihanna o, nga motema ebeti. Mukango ningi silo ketoe, bakila yanzo te panzani. Kana luli Rihanna o, nga trake Rihanna o. Patomi singa iti zengyo, nga na komi izoba o. Mokele na ya ya komi na Rihanna o, atoba komi izoba e. Tenge na ya ya komu kalo keto, atoba komi izoba e.
Call me Rihanna.
ngamba na yo. Colinga mi paya bato e lumba na yo
for town. Them say they waka waka.
S-O-P-I-A.
Talk talk.
S-O-P-I-A.
Sabi sabi.
S-O-P-I-A.
Like say now only you.
S-O-P-I-A.
Mr. Pugnosa.
S-O-P-I-A.
Mama talk talk.
S-O-P-I-A.
So so plenty jealousy. S-O-P-I-A.
Tika likunya na je ya bali Mkema mabe Likundu na yo South Street Ilobela mwanza Ote sababu Korate babu Nizoma na yo Kuniba kwiti na yo Nisenga senga Ibunda bunda Kufinga batu Omoni milangwa na yo Kikuluna na yo Bazua na yo Kimusenji na yo Wepa Nga ina peki sakio
Tika visa lili amabro tika
Nga ina peki sakio
Tika visa lili amabro tika
Nga ina peki sakio Nga ina peki sakio
We are slowly heading to the end for today, but before we reach the end, let's go back for the last time today in Tanzania with our next artist. First one will be Diamond Platnumz, not his first time here on Bassa Bassa, so I won't make a big introduction. I will share Amanda featuring Ja Prazer. Then we will listen to Amaboko and Tetema, two songs by Rayvanny featuring Diamond Platnumz.
Anagula bia chuchuki tenis
Amanda
Umacho kama nasinzia nchina fake
Amanda
Ona nikiumwa na tibia yendo next
Amanda
Kitandani anavyo baramia komando kipensi Kipato changu kidogo amiridhia Nashonga naleta shobo taka nyaripia Oho Wanakesha kuvunja nazi
Amanda
Oho Unie kwetu na chipa kazi
Amanda
amaji kibindo cheche nasema cheche cheche maneno ya kingo cheche oh mwaka cheche paka chini kwa mkeke oh tuwaonyeshe nipe kama unateka oh jamani cheche oh moto nasira
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Watoto wa vipi wanacheza kote mpaka kwenye matope wanavua wiki kama wamegombana na epito fanya kama unadukua
twende sasa
unanengua
twende sasa
unapika na pakua
twende sasa
chukua
twende sasa
mabobo bobo
tunakesha popo
leta chupa kwa chupa na moshi tulewe
tunakesha popo
nasema bobo bobo
tunakesha popo
shika pesa tusepe silali mwenyewe
tunakesha popo
ana sasa mbua
kaleo
ana kipeno
kaleo
ana jicha tua
kaleo
ay 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 ay
kaleo
wewe amaboko
eh amaboko
amagulu
eh amagulu
amaboko
eh amaboko
amagulu
eh amagulu
abese
Asa baby show, show nyesha litoko kwa mama Baby go, go, mesha usijali lawama Anasi piti titi, kwendofo chichi chichi Katoto kuchi kuchi, kwenye kuchi kichiki Tenye nyomi kichichi, kwenye nyomi tikiki Tuende paka monu kipiti, pinza meshi monu kimbiji Katoto kana papara, kupigwa nyembe kipara Mbuta kama sigara, nasema popo popo
Tunakesha popo
Tempesa cha ukucha na mwende tunewe
Tunakesha popo
Anangu popo popo
Tunakesha popo
Kama kigo mafuta silali mwenyewe
Tunakesha popo
Ay ay ay
Kimempana
Oh kidaluso
Kimempana
Kaisha leo
Kimempana
Somba kama fuso
Kimempana
Umu
Amaboko
Eh amaboko
Hii Amagulu
Eh amagulu
Hiru Amaboko
Eh amaboko
Hii Amagulu
Eh amagulu
Abese
Tantari 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 tantari
Mwaga maji tucheze kama kambale Leo ni Vani Boy, yuko na mtoto atandale Mwaga maji tucheze cheze kama kambale. Yo ni vani bo, yuko na mtoto atandale.
Sa cheze sha kilasu,
kilasu.
Akilasu, akilasu,
kilasu.
Sa zungusha kilasu,
kilasu.
Kilasu, akilasu,
kilasu.
Aga, kauna kibano kwa kwa pa,
kilasu.
Kilete kwa gapa,
kilasu.
Mamu narusha na tapa,
kilasu.
Aha, swa takta,
kilasu.
Aya tende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema, aya tende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama
nice
tetema.
To kiss, baby.
Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe migandisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukoka, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi. Konki, fire, moto, liquidi.
Aya tende tetema, oh mama tetema,
tipo tipo tetema,
oh mama tetema,
aya tende tetema,
oh mama tetema,
shuka chini tetema,
oh mama tetema,
aya tende tetema,
oh mama tetema,
tipo tipo tetema,
oh mama tetema,
aya tende tetema,
oh mama tetema,
shuka chini tetema,
oh mama tetema,
tetema,
yani kama vile generator,
tetema,
kama mwizi kakupiga ngata.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa goza, doza, keza shogoloza. Kufa chali kama mende. Maria Rose, poza, tungiline poza. Tuende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go kolo, kolo, kolo. Ukinuna tunye toro, toro, toro. Sani pesa digi digi,
wash.
Miuno ya digi digi, funga kibindo mkwiji kwiji. Ni kunyonge kazigi zigi. Tete.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Are you nice?
Kicho kime, kime, kime mpa.
Ameweho,
kime, kime mpa.
Kapandisha mizu,
kime, kime mpa.
Ana ruka rupu,
kime, kime mpa. Kicho kime, kime, kime mpa.
Kapanda juu ya meza,
kime, kime mpa.
Eti anavua shati,
kime, kime mpa.
Kalewa anacheza,
kime, kime mpa.
Yani barangati.
We're going back to DRC Congo with another king, a king of rumba music. His name is Feregola. It is the first time for me talking about him here on Bassa Bassa. He is a producer, singer, songwriter, dancer, born in 1976 in Kinshasa, DRC Congo. He is a sweet ambassador of Congolese rumba. He can sing. He can really sing. He is in the music business since 1995, I believe. I would like to end our African music journey with him today, but I will not share rumba from him. Here is African Style and Azalaki Awa featuring the late DJ Arafat.
Feregola love.
Kip,
I wanna come say sorry.
Say sorry.
I would like to say, baby, no worry. Can you give me time to tell my story? Before original was glory. I want you today. Baby, no time for Sunday. Baby, you make me higher. Trust me, I'm not a liar. Nakupenda sana. Child, let's go to Ghana. I no regret, I no surrender. I swear when I see you, I wonder. From Sudan to Uganda. I wanna talk to your daddy. yeah. Them to touch me, your body. I need you today. Baby, not that you for Saturday. I got to fire, fire. Baby, you make me higher. Nakupenda sana. Sweet like banana. I wanna buy for you Bugatti. Penzi lako ni hatari. Pamoja tutanunua na magari. I want you today. Baby, not safe for Sunday. I got you fire. Baby, you make me higher. Nakupenda sana. Let's go to Ghana. If you come around, we're gonna eat the cassava. If I'm gonna be me, all over, over. I got you fire. Baby, you make me higher. Trust me, I'm not a liar. Nakupenda sana. Let's go to Como.
Oh, you want my baby. Oh, you want more, baby. Oh, you want my baby. Oh, you want my baby. Oh, you want more, baby. Oh, you want my baby. Oh, you want my baby. You want my baby, oh. I got to fire. You make me Nakupenda sana.
Kiawa pembeni nanga esika ke ekaboli nana ye yena mobembo nga komosika distance na kati yena ngambo nana ngambo tango mosusu soki na kanisi nenge oto salaki epesi nga kobanga moto na lingi akoma mosika na toni na basupeni na motema. Nalela na nani, na kende ko wapi, na tunako nani, na komi komi tunanga imoko. Azala ki se awa, se awa, sheri ya keina ye, alo baki nanga ya kozoma. Se awa, suka se ya koya. Azala ki se awa, se awa, sheri ya keina ye.
Se awa, sheria keina ye, alo baki nanga
was a pleasure for me to be your host again today, as always, for our African Music Radio Show. Don't forget that you can reach Bassa Bassa team through our email address, bassabassa.ckut@gmail.com. Hope to have you here again next Tuesday. Bye.
Yeah, yo, Africa.
Wasa lele,
Africa.
Thank you.
Make sure my levels are at around 8.
CKUT 90.3 FM.
Blah, blah, blah.
It's kind of a tongue twister.
Am I popping my peas?
CKUT 90.3 FM.
Start again.
Oh, should I do that? Okay.
I need a script.
CKUT 90.3 FM.
So you want me to go through it again and actually say that?
This sounds so repetitive.
See, now I can't do it. Once more. Okay.
CKUT 90.3 FM.
Oh, I'm sorry.
Wait, do you want me to say hello?
I'll have to do another one.
Yeah, maybe one last one.
Radio CKUT 90.3 FM.
Are you recording?
You are?
Oh. Can you press stop?
Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur la racine de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collecte de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collecte. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
And welcome to Equilibrium on CKUT 90.3 FM. We have a great show for you today. We're going to start off with some music from Guthrie Govan, who is an amazing guitar player. And he put out an album called West Coast Grooves, I think is what it's called. And this is the tune Jelly Bean.